All right, thank you. Need a speech against? Let's go in the back of the room now. The far right hand side, person holding there, right there. Yes, please stand. Yes, go to the microphone. Microphone number 3.
Asante Babascofu kwa sauti, Pasteur Eli Chos, kwa conferência Sudoeste Katanga. Ninasimama hapa.
Excuse me, let's wait for translation. Let's also turn on microphone 10. State your name again, please.
Eli Chos, Sudoeste Katanga.
Eli Jones,
Pasteur,
Southwest Katanga.
Ninasimama hapa kwa sababu ya kuangusha hii mawazo.
I rise to stand against this reasoning.
Kwa sababu ya maraison hii ninapenda kuleta.
For the following reasons.
Raison ya kwanza.
First,
tuko na theme ya conférence yetu générale hapa, former les disciples pour la transformation du monde.
The theme of our general conference is to make disciples for the transformation of the world.
Kuichika hii mawazo ya homosexualité, c'est le monde qui transforme l'église et non pas l'église qui transforme le monde.
If we accept homosexuality, that means it's homosexuality that transforms the church, the world, not the church to transform homosexuality.
Mawazo ya pili.
Second,
ni ile banasema ule mtu kwa homosexual na yeye ndio vile Mungu alimuumba.
You say that an homosexual person is created by God the way is or she is.
Mimi nawaza kusema aina ya bia kweli kwa sababu ule Mungu alituumba eko Mungu wa mapendo na hawezi kufanya kitu kile kinaweza kumuumiza mtu.
I stand to say that is not true.
Sasa kama tunasema ndio vile Mungu alimuumba.
If we say that,
tunaweza kuya na mtu mwingine na yeye anasema,
if we say that this is the way God created them.
Yeye Mungu alimuumba hapana njoo ya kuoa mwanaume mwanamke, me yeye Mungu alimuumba njoo ya kuoa banyama. Tutafanya nini sawa kanisa? Parce que naye atasema ndio vile Mungu alimuumba, il est attiré par les animaux. Tutasema nini sawa kanisa?
Well, I'm just translating. I have to be true to the translation. Can you repeat? Unaweza ku repete?
Minasema.
I say.
Minapenda kukatala mawazo yabo ya kusema nabo ule muntu ko homosexuel ndio vile na yeye Mungu alimuumba.
I refuse to accept that the way when they say I'm homosexual, I was created like this.
Ndio Mungu wetu ni Mungu wa mapendo.
Because God,
mtu na kitu cha kumuteswa.
God is a loving God. He cannot create a person with something that will make him or her suffer.
Ndio ule na yeye mtu mwingine anaweza kusema yeye Mungu alimuumba juu ya yeye kuishi na banyama. Tutasema nini sawa kanisa?
If another person would come to the church and say that God created me to live with animals.
Na mimi napenda kusema raison ingine kupenda mtu.
Let's be in order.
Na kumukataria kintu ni vitu mbili vya kuachana. Dire no ne signifie pas ne pas aimer.
If we say no, it doesn't mean that we don't love that person.
Na mimi napenda kumaliza na kusema grace ya Mungu iko kwa watu wote. Mungu ashikatale mtu.
I stand to say that the grace of God is to all people.
Lakini la grâce de Dieu n'est pas permissive. Elle ne permet pas tout.
But the grace of God do not allow us to sin.
Hivi mimi naomba conference tuangushe mawazo hii.
I ask to not accept this petition.
That's a speech against. Please let me remind you, all of us in the house, that this is a delicate subject. And it is important for us to remember one of our key concepts of holy conferencing, that we are to avoid inflammatory words, derogatory names, or an excited or angry voice. Let us Let us be in care and concern for one another as we discuss a delicate subject. I've had three speeches for and three against. I'll take a question here in the front. There is, amendment is in order. Microphone number 9.